Lagish.
Yeah, yeah. Ooh, in my brazy Biscuit boy
Jirik.
Hey, yo, Tori. This is Wave.
Namina toi nyesi chaka nyari tori. Hasegi sabobo nyesi kalimori tori. Nidomo kon namina noi. Nya toli moda mnyona boy daitai. Ana kibuse no kwae kibuse reno ingi konyani pate keku suparete. Uwe spocha raina tuwe simia toli moda unyora boy daitai. Mironwe mama kidu toki na wapei. Kibore akoni atanyama. Aniki ya ngina na nginis nibangane. Kape kikunya kwache. Yemine tauka ngejie. Yemine tauka ngalakara. Yemine tauka ngatereku. Esageta uwa kichamaki.
Nani, naona upendi dhambi. Napenda ukinyonya vidole. Tena umenizidi kwa upole. Ni mimi baby na bishahodi. Tena kwa mikono nimebeba body body. Nataka tukilewa tulale. Ama unajisi nikilewa nilambe. Hakuna uko sawa tena una shine. I swear you're the one in a million. Nyuma uko sawa. I swear before go you're the wife of material.
Tereku, esa geta uwa kichamaki. Nyamineta uka ngejie. Nyamineta uka ngalakara. Nyamineta uka ngetereku. Esa geta uwa kichamaki.